Pferdewap.com.
Sugar baby banana na na, una captivate my soul. Nikupele ke bana mama mama, mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo. My booga baby,
oh no no no,
booga. Be my shwiti shwiti, kipe na joro. My sugar baby, oh,
oh no no no, sugar.
Tango sami, na kupenda. Bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Big on my own.
Pferdewap.com.